Aisha ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko mu Cyarabu aho risobanura ubuzima. Aisha wari umukobwa w'intyoza uzi kwisobanura, ukunda kuba ari inkuru kandi akaziryoshya, ndetse akabasha no kwemeza abantu. Usanga ari umukobwa utagira ikintu na kimwe atinya, ugasanga kandi ari umukobwa uzi kugerageza amahirwe yose abonye y'ubuzima, nta kintu na kimwe ashobora kubona ngo agifate nk'ikintu kigiye kurangira, kuko buri cyose agifata nk'ikintu gishobora kumugirira inyungu. Aisha usanga ari umuntu ushoboye uhindura abandi kandi atinya kugaragaza ibyiyumviro bye, nubwo yabizi yuko bari aho ngaho badashobora kubyemera cyangwa se kubyizera. Usanga kuri Aisha we rwose nta kintu na kimwe bimutwaye. Usanga ari umukobwa uzi kwigaragaza mu bandi, uzi kwiyitaho bihagije kandi uzi kwerekana yuko yemera idini rye, cyane cyane dore ko akunze kuba ari n'umuyisilamu. Ni umukobwa usabana cyane, ukundwa kandi ushobora kuba yagira urusaku kubera ibyishimo ahantu hose ari, abavuga bigaragara kandi byerekana yuko yisanzuye. Rimwe na rimwe ariko Aisha akaba ashobora guceceka agatekereza ku kintu ashobora gukora cyaba cyiza ku hantu ari, kugira ngo abashe gutuma abantu bose bari aho babasha kubimukundira. Ni umukobwa ufata inshingano n'ubuyobozi ku buryo ahinduka nk'umugaragu w'akazi akora, kandi akita ku bantu bose bakorana nawe, kubera ko ikintu cyose iyo cyamaze gufatwa nk'inshingano kuri Aisha agikorana umutima we wose atitangiriye n'akantu na kamwe. Aisha wari umukobwa w'umwizerwa cyane, ibintu byose agiyemo yakubwiye yuko azabikora neza, 99% biba ari gutyo bizagenda. Usanga arangwa no kutaruhuka igihe cyose, usanga abafite ibintu arimo gukora kandi arimo aragerageza yuko ibyo bintu byazagenda neza. Nubwo ari umukobwa ushobora kwizera, ariko kandi ibintu byose adasobanukiwe neza ntabwo ashobora kubyemera namba. Niyo wamukorera iki ikintu abona yuko kitagomba kwizerwa, Aisha ntabwo yakizera. Mu bijyanye n'urukundo, Aisha ni umuntu utagira imikino, kuko yajemo ibintu byo gukina mu rukundo ahita abivamo, ibintu byose yagiye kubikora abijyamo akomeje. Ni umukobwa ukunda cyane kandi uba yifuza yuko umuhungu yamwitaho, akamwereka yuko atandukanye n'abandi bakobwa bose bahuye nawe, nibwo Aisha yumva yuko atekanye. Ni umukobwa wifuza gukundwa no kugaragara neza iwabo w'umusore bakundana, ku buryo nk'ikibazo kimwe gusa cyatuma atumvikana n'umuryango w'umukunzi we, cyanatuma atandukana n'uwo yihebeye. Mu bijyanye n'urukundo na none, Aisha aba ashobora kuyifata nka business kurenza urukundo rusanzwe, kuko ikintu cyose iyo akibonamo inyungu, icyo byamusaba cyose, niyo cyaba ari ukuvuga yuko gukunda ashobora kuba yabikora, nyamara muri we nta bintu birenze cyane kuri wowe. Imirimo itandukanye Aisha aba yakora harimo kuba umunyamakuru kuko azi kuba ari inkuru cyane, kuba umumurikamideri kuko aba azi kwambara ndetse no kwiyitaho, ibyatuma avugira mu ruhame byose nko kuririmba no kubyina, byose Aisha aba ashobora kubikora kandi neza cyane.